Bebe gala majanga majini. Wezi bulo na kuli saloni. Dem call me the P256 Nexus. Hey, Panix. Na msanga mchikili, takubyo muindi timu ya koza malili. Tiba kuwe chonyo anji wa omubili, nikushu wa mbuno kukwangulili. Koze bia asaba ketchup, mkwata mpola toyi wa makeup. Nilando na banja kufa mufebu, eva bakusimu tava ku WhatsApp. Azinira ku counter, agula bia ya weweta. Baby ava mkunywa uta, wali tekala weita wale. Ayangala mtete, Mukuzi mfele, autanga msoke. Ayakara msenta kuta komake. Mbuya ika kunyate ya igarike. True Chris down chuka ya katarike. Selina na waji ya sabi ya kamatoke. She don't care if I live or die. Ayakara vacation Mumbai. Shopping in Dubai or Shanghai. Chiwanda la vika kuwa ninja. Chakura winya ya gala chivuno. Viri mpya every time I choose Samsono. Anytime pampa never kawa katono. Bompo wa mikayano. She got the figure but she got the digger. Tata mira ya kola mwechi wanga. Eva bakuchitimba ya fude buloga. Chokanza mfude wenga. Tomu gamba ya kuzala ya tegira kubala. Mfunyo musala wa ya galo kuchara. Yo ya ulikasera dem tawewera. Mfude mule kumbe ayagala mpete. Mukuzi mfele, autanga msoke. Ayakara msenta kuta komake. Mbuya ika kunyote ya igarike. True Chris down chuka ya katarike. Selina na waji ya sabi ya kamotoke. Tomnyumize ekonome. Wezi bulo na fukeneme. Na uziza mkwano kwe na ume. Na ngamba ya somera kubufira akademi. Koze bia asaba ketchup. Mukwata mpola toyi wa makeup. Nilando na banja kufa mufebu. Eva bakusimu tava ku WhatsApp. Azinira ku counter. Agula bia ya weweta. Baby ava mkunywa uta. Walite kala weita waleta. She don't care if I live or die. Ayakala vacation Mumbai. Shopping in Dubai or Shanghai. Chiwanda la kukua ayakala mtete. Badja msege. Mukuzi mfele. Autanga msoke. Ayakala msenta kuta komake. Mbuya ika kunyote ya igarike. True Chris down chuka ya katarike. Selina na waji ya sabi ya kamatoke.